CNC for life.
ZMusicAfrica.
Bro, you mind you all look at you psych and the foolish and a god in view. Let's unite. Zunda family. Inwe nkulo na ishu pa ma teenagers. Unamwaka kwena na wavipa. Basango fe na madia dizzy. Kinda wakute mo ama matidio things. Bala batiwa yipa slowly. Kwali ko pegi mwambana Julie.
Aye, aye.
Bayipa slowly. Kwali ko pegi mwambana Julie.
Bona, bona. Bamona lizamba. But one day po the green to katamba. Mayo akali la mneskawe champamba. Palavo nishijabu nana likwanda.
Deka teka lise ni bulaza. Baba chababa na menshi chibutiza. Atinuwa viva tukingila Louisa. Baba na mashuka daya wapanga pizza. Announcement inenga na wapeza. Fibaka na makwemba plus no kuwateza. Holo holo teko medimaza. Yo pakumpa kute yo mga labaza. Love ukafuapa vya mwananga. Tefyo ukapuapa vya sana. Beauty karuba tutuka kutembe chika shana. Sante sika kufimba ukaleka no kushana. Yeah, indalama shima zuna sifilis gonoria. Takuwa wati ya tuna. Weka fie kumuti moka ichena. Mo special inga wamu na wano wale shaina. Inwe nkulo na ishu pa ma teenagers. Unamwaka kwena na wavipa. Basango fe na madia dizzy. Kinda wakute mo ama matidio things. Bala batiwa yipa slowly. Kwali ko pegi mwambana Julie.
Aye, aye.
Bayipa slowly. Kwali ko pegi mwambana Julie.
Bona, bona. Bamona lizamba. But one day po the green to katamba. Mayo akali la mneskawe champamba. Palavo nishijabu nana likwanda.
Sando papa.
Amone foka fuele. Shuka dati muliji atlelo kanka kwele. By 16 teenager nishini widow. Sivi ya lilambanga kupa ya pa window. Ya mone nyansi kumakaza chen. Kwari kwa wakari kule. Kwa tive na chen. Male kwa ta one one. Not if you fush teni. My sister amonu yo ya kakeni. Kala panshi ilelo kufundwa. Not my lua tubu ule mwapundwa. Shuka dati kanshkuri vena ye hilo. Male jari puwa yari sala pali zilo. Oh, talala mupala muke kalala. Haba nefsi shipala suka talala. Bambi magu wangecho balalila na imwe. Shibuka mami uikatusha wangu na iwe. Tan
inwe nkulo na ishu pa ma teenagers. Unamwaka kwena na wavipa. Basango fe na madia dizzy. Kinda wakute mo ama matidio things. Bala batiwa yipa slowly. Kwali ko pegi mwambana Julie.
Aye, aye.
Bayipa slowly. Kwali ko pegi mwambana Julie.
Bona, bona. Bamona lizamba. But one day po the green to katamba. Mayo akali la mneskawe champamba. Palavo nishijabu nana likwanda.
Ya papa kapwile. Kale mwone kakwatlimbi badi kakapwile. Mwone nina fintu kafwele. Kwati eye level zitaka kwelele.
Aye. Kumanda toka tuwala. Pada ni suka tatashale spatala.
Ha. Life ya mkose langa tiala. Ke papa ya mkola mambali.
Wali wama iPhone. Kumakasa na icon. Shie landi lenson. Wali fana they are gone. Ubu ule mwasala. Bambi wala chama. Kuba pat no fuad. Tule welele numa.
Kishinjilish. Oh ah. Kwamba na laka. Nachinda mashane wale mwone saka.
Lewa posa kona mano. Aboni wachilende. Zunta family. Lelo tuwa funde.
Aye.
Inwe nkulo na ishu pa ma teenagers. Unamwaka kwena na wavipa. Basango fe na madia dizzy. Kinda wakute mo ama matidio things. Bala batiwa yipa slowly. Kwali ko pegi mwambana Julie.
Aye, aye.
Bayipa slowly. Kwali ko pegi mwambana Julie.
Bona, bona. Bamona lizamba. But one day po the green to katamba. Mayo akali la mneskawe champamba. Palavo nishijabu nana likwanda.
Make we run them team man, you know say couple a good boy and
Dwa Fio Naula Abena Kodili Benito Plazia Kami. Oh, ah, Munjelezi Njemi Mona Laka Laka Oto Mulizi Manager Simuzi
Put your
focus.
Oh, Saipa Nami Mona Suka Daddy, Happy Papa Mona.
Aye, Dorele Kumwe Baviash.
Aye, Santo Baba.
Dije kupala munani, wapu kumilumbra kuma fela tenkani.
Aye.
One. ZMusicAfrica.com.